Aye sebeni chamanke kuna funi jugu Charlie yere kufoka na kwa manazarakana ku campagne de désinformation mimbe kake Russie jamana fekata États-Unis jamana ani nazara la tomba Union Européenne ma nga sekasekalu ya ira na kafo ko nazara la jamana udronte ni ku inkololo kono mimbe ka boy Russie jamana yora kata uma wala saka seka furuba haklina uyela mi
sani ukatlebi jamana ulamini ina fo polo beka ni jamana nunu lanyini saheli kono farafina jamana azi urudugu koronfe ni Amerika Latin.
It's changing direction.
Fasiri seba minabe wule ko Russia Today wali nido kwa mako RT na siglendo Russia jamana fe nika lako don kusebe ikran jamana kele ko fe mindo na uni Russia jamana che nazara la tomba Union Européenne anika fara Canada ka tuye ala nyini ke ko ka bali ga États-Unis jamana mason ka bali ni fasiri seba RT ale ka fola ka fara ofanaka chega da bolo munutu siglendo Amerika jamana fe wala saka seka de mesera u labla ye u kabara u nyungiri bololo siraka mimbi wule ngle kana ko Russia behind the headline. O bololo sera mina la ko doni te kusebe. Kabara ubela jelen saralindo Rusila jamana nyamgo ufe. Danfara be mounu ka kunafoni njichuko ni RT ulu ka kunafoni njichuko che. Bau, ni fasri sebe nga bara famba benendo. Rusila jamana dame ko ananka bugula tike ko mano ye kulture ani identite. Wala sa kase kulu bela jelen chari uyera kakana. Endonozi jamana, umi la ko doni do na jamana dien famba bela jelen islamei. Kwa silame dine joro kabun kusebe.
So for several years already.
San chaman kono irisia nyinika ke inafo aye slamea terie.
Irisila jamanaka kuna funi di charitugu endunuzi jamanaka. Hake warala kusebe samba flani tanduru watu. Uka finitugu ka wulika jo deme nyongo ya bara usinfe. Minkera siri jamanaka dugude nkele sinfe. Omi fangabu yana kusebe kadangarilu kumbe. Ikran jamana kele di dara uka.
And just when the war started, I think they realized that.
Ne haklila, uya famia ko abe barake kena bao odeye endenezi jamanaka kunafuni jilao kachikan baye adamina yarela. Klebi jamana ute, Ukraine kote, abe komina risilateria slamaya fe kafsa kosebe.
Kola sekaseka jekulu munu sigilendo lakana ko kunka. Oluka gafeba mimbi wele ko livre de jeu. Nabla la senka Indonesia jamanaka. La baralendo fanwara ufe inafo Azi, Farafina Gunkana, ani Ameriki Latin ofanfe yorowla.
What they do in places like Africa and places like Southeast Asia as well.
Wendeke yoro chamana inafo farafina, ani yoro werola inafo azi wurudu yanfani koro yanfan fenela. Ubu sinsi farajalaka fanga jalan wakatika, ani ubu ke sababuye. Yasa urisi jamana biseka joro nyumansoro, teri asiraka kwa simi yasiki la Benina.
Chakada mi sigilendo kuna funi ndiko kalaun kama nabi wele ko l'organisation d'éducation aux médias ni do kwa mako dbook.org ko irisi jamana nyamogo ye dollar war milliard kilometre moyo duru ngonde labla wala saka seka demedo ni kuna funi ndiso ko fali ni masamba flani mugani kilen wati ko do farala o wari hake ka sigoro masaba janvier ka si mars kalo samba flani mugani flama mi kera ni kalo ko fali nunu na sante melin wati ni tuye vewa ka kuna funi ndila Virginia Gunawang aleka la Washington, mi la sira auma, vewa bambara tokola, Mariam Traoré fe.